Blog Talk Radio.
Urunana nyarwanda, urunana urunana.
Abanyarwanda abanyarwandakazi bakunzi b'ibiganiro bya radio iteme nongeye kubasohoza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Turi ku wa mbere tariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2023, tukaba rero tuje mu kiganiro urwatubyaye. Mu by'ukuri cyagombye kuba cyarabaye ejo ku wa mbere nk'uko bisanzwe, ariko ngewe na mugenzi wanjye turi kumwe twagize impamvu zituma tukimurira uyu munsi, tukaba tubasabye kutwihanganira. Ngira ngo rero mbanze nakire mugenzi wanjye turi kumwe nk'uko mumaze kumumenyera, ni Maitre Valentin Kayezu. Mbanze numve niba yageze muri studio, mbanze namusuhuze, hanyuma musabe nawe ko abasuhuza tubone gutangira ikiganiro. Valentin, amakuru umeze neza?
Ya, ndakomera nsete. Makuru turaho, turi bazima, nicyo gikuru. Ngo kandi nyine mboneyeho n'umwanya wo kuramutsa abakunzi ba radio iteme aho baherereye hirya no hino. Nizere ko turi buze kubana neza muri iki kiganiro. Urakoze cyane.
Urakoze cyane nawe muvandimwe Valentin. Reka rero nanjye mbanze nsuhuze abadukurikiye bose nk'uko nari maze kubikora mu kanya. Nsuhuze kandi bagenzi banjye bo ku buhanga bw'ibyuma, abayoboke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Mwese ndabifuriza ibyiza gusa. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaganira kuki? Turifuza kugaruka nanone ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo, cyane cyane uruhare rw'u Rwanda muri icyo kibazo, aho umubano wa Congo n'u Rwanda ukomeje kumera nabi, ndetse u Rwanda rukaba rusa n'urwiyemeje noneho kubyinjiramo runyuze mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nk'uko twabibonye mu nteko ishinga amategeko, ndetse ukabona bihangayikishije cyane Paul Kagame kuko noneho muri iki cyumweru twabonye ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ukabona igice kinini cyane nka 90% cy'icyo kiganiro cyagarukaga kuri icyo kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo. Turaza rero gusa n'ababyinjiramo turebe impamvu itera u Rwanda kwinjira muri icyo kibazo, kandi iyo rwo ruvuga ko ari ikibazo cy'abanyekongo ubwabo hagati yabo. Mbere ariko yuko tugera kuri icyo kibazo, wenda tuza kureba n'ibindi bibazo bikeya Paul Kagame yavuze muri icyo kiganiro yagiranye na François Soudan muri Jeune Afrique. Nagira ngo tubaze duhere kuri aya makuru y'inama y'abaminisitiri yabaye ku mwanya ku munsi w'ejo. Ntabwo tujya gukora konteranzi yose y'iyo nama nk'uko twabibonye byatangajwe n'itangazo rya guverinoma y'u Rwanda, ariko hari utuntu dukeya umuntu atabura kuvugaho. Icya mbere nabonye ni uko inama y'umushyikirano yasaga n'ihagaze, ugiye kongera gusubukurwa ikaba izaba mu kwezi gutaha mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Icyo ni kimwe, wenda ubwo barangije no gutumira abasanzwe bayijyamo simbizi. Icya kabiri nabonye rero n'abayobozi wenda bazwi muri politiki y'u Rwanda bashyizwe mu myanya, harimo nka Christophe Bazivamo wabonye ngo High Commissioner mu gihugu cya Nigeria. Ariko aho nashakaga kuvuga gatoya ni ruriya rwego bita komisiyo y'amatora. Mu by'ukuri tuzi ko nta matora aba mu Rwanda, ariko hari icyo bita komisiyo y'amatora yahawe umuyobozi mushya, akaba ngo yitwa Oda Gasinzigwa. Oda Gasinzigwa ni umuntu uzwi cyane muri FPR, umwana wa FPR, mbese muri rusange asanzwe yabaye minisitiri, yabaye depite, n'ubu ashobora kuba mu gihe cyashize yari depite muri iriya nteko y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAR. Urumva ni umuntu w'imbere cyane. Ariko icyo nagira ngo wenda umuntu arebe muri aka kanya mu kanya gatoya, ni ukwereka gusa abantu ko mu by'ukuri icyo bita komisiyo y'amatora ari ibintu byo kuyobya abantu, kuko nta matora aba mu Rwanda deja nk'uko dusanzwe tuyibona. Ni ugufata abantu rero b'imbere mu ngoma bakabaha amabwiriza y'ukuntu bazajya gutekinika amatora. Valentin, yuko wenda ibyo bintu bizoberemo cyane kuko ni ibintu bijyanye n'amategeko, ushobora kumurikira gato y'abantu niyo yaba iminota ibiri cyangwa itatu ubundi uko ahandi komisiyo z'amatora zikora ubigereranya na biriya byo mu Rwanda kuko byo ni ubudasa wa mugani wabo ni ibintu bidafite aho bihuriye n'icyubundi demokratikomo abantu bakwiye kwita amatora.
Sinajya kuvuga ngo komisiyo z'ahandi zikora gutya kuko cya mbere nyine se umuntu ikintu cya mbere abantu bakwiye kuba bibaza kuki habaho amatora ejo bundi nahoze nibaza n'icyo kibazo amatora amaze iki bimariye iki rubanda ko igihugu gishobora guteganya amafaranga menshi akaba iyo exercise donc icyo kintu cyo gukora amatora biyamamaza bakaza bakiyamamaza bakavuga projet de société zabo abantu bagahitamo akamaro kabyo ni ukugira ngo koko igihugu kiyoborwe n'abantu bashoboye bafite ibitekerezo bishyashya bafite icyerekezo cy'aho baganisha igihugu noneho rubanda rugahitamo koko abo rubona abo rubona rubabereye barubereye rero komisiyo y'amatora kugira ngo ibashe gufasha rubanda guhitamo icya mbere yagombye kubikorera mu bwisanzure ibyo ni ibisanzwe umuntu wese yabibona ntago ari ibintu bisabye ubundi buhanga buhambaye donc ni ubwisanzure ubwigenge kandi koko ikaba igizwe n'abantu b'inyangamugayo rero uhereye ntituri buze kujya muri komisiyo z'amatora z'ahandi cyane cyane wese mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kugeza ubu igihugu wenda dushobora gufatiraho modele mu byabaye nubwo nabyo habayemo agatotsi ariko byibuze ubona ko inzego z'igihugu zifite aho zimaze kugera ni igihugu cya Kenya okay muri Tanzania chama cha mapinduzi ni ishyaka ryihikanyije ritemerera abandi Burundi nabo nubwo wenda bitameze nk'ibyo mu Rwanda ariko ni ibintu nabyo birimo bikiri mu mwijima ibugande byo Museveni nirwo akora turabibona muri Congo uko Tshisekedi yagiyeho twese twarabibonye donc ubona yuko ari ibintu jyewe nsigaye mvuga yuko ibi bintu muri Afurika ahubwo ari n'ibintu byo guta gupfusha ubusa n'amafaranga kuko ubundi buriya amatora ni nko kuvuga ngo abantu bari ku butegetsi habe hari ikintu kimeze nka legitimite donc baremewe ni abaturage babihitiyemo koko bahari bakorera abaturage ntabwo ari abantu bishyizeho bagundiriye ubutegetsi bafatishije imbaraga nicyo amatora yagombye kubavuze no kuzana iyo legitimite uko kwemerwa mu miyoborere y'igihugu noneho rero mu Rwanda iyi komisiyo yagiyeho mu bihumbi yatangiye gukora mu bihumbi bibiri na gatatu ndibwira icyo gihe yari iyobowe na Professeur Karangwa Chrysologue niwe wari perezida icyo gihe secretaire general yari uyu Pierre Habumuremyi Damien ibyo bakoze mu matora yo mu 2023 ntagahoma munwa nta utabizi ni ubujura ibyibano ino birengeje urugero noneho binageretsemo n'impfu wibuke yuko aribwo twabonye no seroma amashyaka yagombaga kujya muri competition arashwanyagujwe za MDR urabyibuka abanyepolitike ba MDR abatishwe barafunzwe ibyo ngibyo urabyibuka societe civile yari ikomeye yagombaga kugira uruhare muri ayo matora za Riprodor ziradurumbanijwe urabizi ko yari organisation muri iriya myaka yari ikomeye ubwo ibyo ni mu 2023 tuze mu 2010 mu 2010 komisiyo yari iyobowe nande Chris Oroge yasimbuwe nande uwayoboye nago nago nibukwa uwari uyoboye icyo gihe ninde siki nago izina rije ariko n'undi mugabo nawe dayeri wari warabaye secretary general wayo nabo maze kubibagirwa maze nasimbibuka nabyo byabaye mu 2010 nibwo Kagame yarangizaga manda n'iki n'itito komisiyo nibwo Victoire yazaga mu Rwanda ashaka kwiyamamaza ahita hakurikiraho kumufunga n'iki ibyabaye byose murabyibuka muri ayo matora yo mu 2010 nibwo PSD yiyamamaje na PR ibyabaye ku bayoboke ba PSD bakubitwa abitwa ko bayoboye PSD babiruta Vensa bahari barebera ibyo byose birazi biza no gutera impagarara kuko nibwira hari ko aribwo Dr. Ryambabaje Alexandre ashobora kuba yarafashe icyemezo cyo gusezera muri PSD kuko ntabwo yumvikanye na bantu kuri ryayo na babiruta avuga ati niba muzi ko muri mu mikino ari ibintu byo gukina murashukira icyo abaturage bitwa ko bakunda PSD hirya no hino ngo babajye inyuma bamamaze ko barimo bakubitwa hirya mu mayaga njyewe iyo ni kanzi y'abantu abayoboke ba PSD bakubitiwe mu mayaga azamuyira barakubitwa amanywa y'ihangu hitwa ngo hari icyo kintu cya komisiyo y'amatora ubwo ibyo nibyo mu 2010 tuvuze mu 2017 bashyizweho uriya Professeur Mbanda uheruka kwitaba Imana Kalisa Mbanda wigishaga mu ishuri ry'ubuhinzi muri Izayi ngira ngo yaranariyoboye aramuzanye icyo yakoze twarabibonye kujujubya ba Gilbert Mwenedata kujujubya ba Diane Rwigara kugira gute n'uyu Gasinzigwa rero nta kindi kintu aje ndumva ari ubutumwanya ibizi n'inzego zo gutwa ubu abanyarwanda bagiye kwakwa amafaranga y'amatora bagiye kuburabuzwa buri muntu wese bamutegeka amafaranga ngo agomba gutora bitwaje ni n'ubusahuzi FPR yorganiza yitwaje amatora ikanyaga abanyarwanda donc ikambura abanyarwanda imitungo yabo yitwa ngo ni ugutera inkunga amatora ayo mafaranga akigira no mu bindi umutungo wa leta bije y'igihugu igiye kuhangirikira muri za detunoma z'amatora uri kumva ari ukugira ngo barishise kese ya FPR donc ni ibintu by'ubusahuzi ni ibintu by'ubujura bitagize icyo bimaze ni urukozasoni mbabariye kubivuga gutyo kwitwa ngo ni komisiyo y'amatora aba ni abantu bazabibazwa n'amateka uyu mugore Oda Gasinzigwa turamuzi ko yayoboye ruriya rwego rwita Gender Monitoring Observation ngo rushinzwe kureba uko ihame ry'uburinganire ryubahirizwa ahava ba ministre ahava ba ajya muri iriya nteko ya Afurika y'Uburasirazuba ariko abibuka senariyo z'ibintu byabereye kuri mu nama ya FPR igeze kuba muri kongere bibwira niba byari byabaye mu kuri stade Amahoro n'icyo aba bagore ba Oda Gasinzigwa bajya kurega abitwa ba Anne Gahongayire nabo ni abagore b'abakada bo muri FPR babaga muri FPR icyo gihe Anne Gahongayire yari muri kuri primary secretary general bajya kuregana barega ba Rosa Kabuye n'ibindi byose ari ibintu byabaye ku mugaragaro bararegana muri stade izuba riva barega bagenzi babo muri mu bintu bya FPR bamwe baranirukanwa abandi bahinduwe abashomeri biturutse kuri uyu mugore mu matiku donc babandi bashakaga kwigizayo babonaga hari FPR hari uko iri kugenda bitandukanyeho n'uko babitekerezaga ntanze urugero rw'uwo mugore witwa Anne Gahongayire utanakivugwa abantu batazi niyaherereye n'iki urwo ni urugero ntanze donc amatiku y'uyu mugore ni umugore w'umunyamatiku w'umugome niwe uhawe urwo rwego ni ukujya kwibira mu rwego ni ubujura donc ni vol organisé inyuze mu kintu cy'amatora nibyo bagiye gukora isanduku ya leta igiye kwatikirira nta kindi bizamarira abanyarwanda ni kurangiza iyo mihango na ibyo kuvuga ngo amatora ngo komisiyo se futina ni byo gutesha abantu umwanya gusa ko abantu bagiye kwicwa bagiye gufungwa bagiye kugira gute ntibagira ingano kandi abo bose nta n'ikintu bashobora kubikoraho ni donc ni ijisho rya Kagame mu bugoma akomeje gukorera umuryango nyarwanda nta kundi nabisobanura nuko ngo
urakoze cyane Valentin ngira ngo unabisobanuye neza uvuga uti ntabwo komisiyo ishobora gukora itisanzuye wenda na bariya nubwo bashyiramo abakada bakomeye ba FPR cyangwa se abantu bikambere kuko bizeye ariko nabo burya nta n'ukundi babigenza niyo bashaka gukora uko byakagombye ntibabishobora kubera ko haba hari abandi bantu izindi ngenzo zibari inyuma ariko wenda nuko wavuze uti nta nubwo ari ngombwa kujya kurebaho uko izindi komisiyo z'ibindi bihugu zikora ariko wenda umuntu yakwibutsa yuko komisiyo nk'uko nawe ubivuze yagombye kuba yigenga ikorera mu bwisanzure hari rero nta gihari ariko n'uburyo ishyirwaho ntabwo ari FPR yagombye kwicara ngo ishyireho abantu bayigize yagombye gushyirwaho abantu bose bateganya kuzakora kompetisiyo kuko igomba kuba yito yisanzuye nyine ari netre itabogamye ariko hakajyamo n'abantu bazwi yuko wenda bari muri opozisiyo mu rugero buriya bagombye gufata nk'abantu bari mu ishyaka rya Victoire Ingabire nubwo we batamwemereye gukora ariko bakabashyiramo nabo kugira ngo ikindi ni uko nk'abantu ukuntu amatora agenda aba hirya no hino mu biro by'amatora cyangwa ingirwa biro z'amatora ubundi hagombye kubaho ndabura hari abantu bahagarariye abakandida biyamamaje na buriya niba Diane Rwigara yariyamamaje mwene data yiyamamaje nuko batatu ntibagera kuri lisite bashyizeho ngo Mpayimana ariko Mpayimana nawe nta representation yari afite mu biro by'amatora ntibyashobokaga noneho uretse n'abahagarariye abo bakandida hari abandi bantu bagombye kuba bahari arizo ndorerezi wahoze uvuga Ripodoro nko mu 2023 ariko ubundi hagombye kuba imiryango itagengwa na leta nka buriya muri Congo Kiliziya Gatolika yagize uruhare cyane mu kobuserivari nawe yadenosheje rezabu zabaye mu matora yashyizeho Felix Tshisekedi kuko wenda bo bararetse Kiliziya Gatolika iri obuseriva mu Rwanda rero ntibishoboka ahubwo kugira ngo babe obuserivatori mu biro by'amatora haba harimo abasirikare ibintu by'agahomamunwa ubivuze rero neza ntabwo dushaka gutinda kuri ingingo nagira ngo gusa mbwira abanyarwanda ko kwicara hariya bagashyiraho ngo umuyobozi wa komisiyo y'amatora ntacyo azamara ahubwo wa mugani wawe ashobora no kuba azi gukaza umurindi mu guhohotera abanyarwanda kurusha kuko yabazanira icyo bagombye gutega kuri komisiyo nk'iriya yagombye gushyiraho amatora abantu bagatora umuyobozi mu buryo bwa demokarasi ntacyo tumutezeho rero Valentin reka rero tujye noneho kuri ya ngingo nyamukuru y'uyu munsi twari twavuze ko tuganiraho ngira ngo twarabikurikiye twese ubu ngubu imirwano yarubuye hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ndetse twumvise yuko mu cyumweru gishize kuwa kane izo ngabo za M23 zafashe agace kitwa Kicanga njye ntabwo nzi kare agace k'imazi ariko wenda ubwo abazi za Masisi burasirazuba bwa Congo wenda burumva aho ariho Kicanga ngo barahafashe rero noneho ingabo za Congo zikaba zirimo gushaka uburyo zahagaruza ko Perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yavuze yuko yafashe ibyemezo bya ngombwa ngombwa kugira ngo bagaruze inoseroma ku gace ahubwo birukane ingabo z'u Rwanda muri icyo gice cy'uburasirazuba bwa Congo ariko wenda ibyo ngibyo byo kuri tere militaire si byo dutindaho cyane nagira ngo twongere turebe impamvu leta y'u Rwanda ikomeje kuvugwa muri kiriya kibazo twabonye ejo bundi tugiye kumva twumva abantu mu nteko ishinga amategeko ngo bagiye kwiga kuri icyo kibazo ndetse umudepite aragaruka ati twakora iki kugira ngo tugaruze ubutaka bwacu bwahoze ari ubwacu ubu ngubu bukaba buri ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo twumva abantu umudepite kazi wishimira yuko ngo u Rwanda rwarashe ku ndege y'igihugu cya Congo undi aramwunganira avuga ati ahubwo ati njyewe ntabwo byanshimishije cyane ati iyo bayihamye bakayihanura kikagwa hasi ibintu nk'ibyo wumva basa na bashyigikiye cyane ibikorwa by'ubushotoranyi bikorwa na leta y'u Rwanda rero Valentin nagira ngo nkubaze wenda sishaka kukubaza ibibazo byinshi ariko ubona ibi bintu birimo bigana hehe kubera icyo Rwanda ngo turaza kugaruka ku kibazo cya cya kiganiro cya Kagame na François Soudamukanya ariko ni kubera icyo Rwanda ubona rushaka kugaragaza yuko rwiteguye intambara ari amakuru avuga yuko deja ingabo z'igihugu ziri anarect maximale stand by one zitegereje ifirimbiranyuma kugira ngo zijye kurwana ndetse umuntu akaba yavuga yuko ibyo byose byo kujya muri parlement ibyo byose byo gushaka ibinyamakuru bazi yuko bibabogamiyeho ari ukugira ngo gusa base n'abategura imitima y'abantu kuko kuri bo ahari uko umuntu abibona abona bararangije gufata icyemezo cyo kurwana n'igihugu cya Congo banate urabona ibintu bizagarukira hehe wabivuga biki
no inuza twese turabizi yuko Kagame ni umuprezida wa abantu baze kunyihanganira wenda mu magambo nkoresha ntabwo ari ugushaka gukoresha imvugo nyandagazi mbishaka n'iki ariko ubwo nyine kuko dusa nkaho turi kugerageza kureba description uko twamuvuga ni umuntu wabonye ko na Perezida Tshisekedi yabivuze avuga ngo ndavuga mu ijambo ejo yavuze ngo ni abantu babibone bishyize hejuru n'iki erega buriya no muri kiriya kiganiro François Souda yagiranye nawe hari akantu yanditse muri Jeune Afrique donc uko yabyanditse ni ibintu se reka mbirebe uze kureba ndimo ndafungura iyo nuza ndebe ko nabibona reka ngasome uko kanditse hano niba ari byo sinzi hano nagasomye donc yabaye nk'uvuga ati u Rwanda ni igihugu gitoya kidafite ubushobozi gishaka kubaho mu buryo burenze uri kumva no niko nko kumubwiriramo ariko yabigaruyemo asa nk'ugaragaza yuko hari imiyoborere nyine idasanzwe n'iki ariko yatangira avuga ngo ni igihugu gito gikennye ariko gishaka kubaho mu bushobozi burenze ubwo gifite sinibuka exactement aho mu nyandiko ya Jeune Afrique bigaragara ariko umuntu arebye ni hehe donc aravuga ngo revenir à Kigali après trois années d'absence c'est mesurer à quel point son petit état ambitieux de 14 millions sinaze ko yuko n'abanyarwanda bageze kuri 14 millions c'est mesurer à quel point son petit état ambitieux de 14 millions d'âmes et comme un poids léger j'ai décidé à compétir sur un ring qui n'est pas le sien politiquement diplomatiquement, économiquement, le Rwanda boxe dans une catégorie qui lui est supérieure, mais à laquelle il a fini par accéder à force de volontarisme et de gouvernance au cordon. Pour y combattre, François Souda ya koresheje mu by'ukuri ko arimo kubwiramo Kagame. Ni igihugu gikennye kitagize icyo gifite. Haba memu no muri politike wapi, haba muri diplomasi wapi, haba muri ekonomi wapi. Ariko ngo hari umugozi gishaka gukururaho ngo kiwugendereho, kabone n'ubwo mugozi ukirusha imbaraga. Ariko nyine kugira ngo atajena kuko baba babishyuye, aravuga ngo Rwanda rwagerageje ngo kubigeraho ngo grace ngo kubushake n'imiyoborere ya Kagame. Uri kumva? Ariko urumva nuko yavuze. Impamvu rero narinzanye ibi n'ibi ni nuko ku kibazo waruvuze ngo kubera icyo Rwanda rushaka Kongo no kubera iki ni andi navugaga ni Kagame ni umuntu ushaka kubaho mu buzima butarumbwe ni umuntu ushaka kwigereranya donc kujya muri class y'abantu hejuru duso iyo burya utangiye kuvuga ngo umuntu iyo wirirwa uvuga ngo high table ngo muzi high table table d'honneur kumva ko hari high table nange ngomba kwicara nange ngomba kwigira umuntu w'igitangaza niba president America avuga bakamutinya akagira gute Kagame nawe yashatse gutinya ibyo rero kugira ngo abigereho byasabaga ko agira amafaranga byasabaga ko agira ubushobozi u Rwanda ubwo bushobozi ntabwo rwari bubufite ni ukuvuga kuri we strategic command ni igihugu cya Kongo turabizi ko mu ntambara zose guhera mu 1997 binjira muri Kongo kugeza uyu munsi baribye baragize yabonye n'abafatanyabikorwa b'abanyamahanga akorana nabo ubwo bucuruzi baragenda baramwamamaza bamuvuga ahantu hose bamugira igitangaza baramutaka yewe na n'ubwo bucuruzi binjiranamo bafatanya nawe n'ayo mafaranga arayabona agira gute ariko noneho ikibazo gihari ni iki Kongo irimo irakanguka irimo irasohoka mu bitotsi barimo baravuga bati no ubukungu ni ubwacu nta bandi bagomba kubugiraho ijambo Kagame arimo aratakaza azabaho ate niba adafite Kongo ni ukuvuga ngo umwuka ahumeka ni Kongo ubuzima bwe ni Kongo nta Kongo Kagame nta buzima afite nta Kongo Kagame ntiyabaho nta Kongo ntago azaba wa muntu w'igitangaza utinyitse ukora ibyo ashaka byo za mbunda z'ibitangaza ni iki azazigura he ko twumvise yuko bazigura harimo bigeze bakora ibiganiro akazihunika mu bindi bihugu muri za Tigre zatikiriyeyo nyinshi uko babivuga ntago mbizi ariko biravugwa ko yaziguraga akajya kuzisha muri za muri kiriya gice cya Tigre cyarwanaga na Ethiopia muri Congo muri buriya burasirazuba barazihatabye nyinshi zitagira ingano kubera ko imbunda niba uziguze zihenze ukazibika mu Rwanda ukazizana mu Rwanda ibihugu bitera inkunga biravuga biti no nta nkunga nagushobora kugura intwaro zingana gutya mu gihugu gikennye nawe rero agenda zigura akazikwirakwiza andi hose azigishaje azazigura iki adafite Kongo yatire y'ubuzima bwe yahaguruka indege ebyiri zuzuye n'abamushagaye n'iki ibyo isanduku ku Rwanda ntabwo izabisiporta ni Kongo yabimuheshaga rero ubwo buzima yihaye kubamo iyo mibereho icyo cyiciro cy'ubuzima yishyizemo yumva yuko agomba kubaho nk'abakomeye bo kuri iyi si niba uribuka umwaka ushize mu mwaka no ubunani na noheri ya 2021 n'ubunani bwa 2022 uribuka ko yifotoreje donc kuri noheri yifurije abanyarwanda umwaka mushya yerekana imbwa aravuga ngo nawe yabonyeze yaciririye imbwa zerekana icyo gihe njyewe ndibuka yuko nahise mpostingana nabikozeho n'inyandiko kuri Facebook icyo gihe ndabyibuka narabikoze noneho nzana amafoto uzi amafoto ya Putin n'imbwa ze amafoto ya Biden n'imbwa ze muri Maison Blanche noneho Kagame nawe atangiye gusohoka n'imbwa ze uri kumva bo yigereranyaho donc arwaye indwara ya assimilation ni umuntu ushaka kwiyasimira n'abandi badahuje nawe ni umuntu donc wumva abanyafurika bo bagenzi barabasuzugura n'abakuru b'ibindi bihugu bya Afurika n'abantu yumva asuzuguye ngira ngo abantu apfa kubaha yagiraga
cyubahiro ni nk'umwami wa Baroka hari n'iki ko ko bakomeye n'iki ariko muri Afrique noire ni abantu yumva ko suzuguye batagize icyo ni nayo mpamvu yashoboraga no gufata ijambo agatangira gutuka n'abandi bakuru b'ibihugu uribuka rya jambo abwira abandi ba perezida ngo muba mugiye gukora iki Paris ngo abahamagaye n'iki kujya gupfukamira iki uribuka ujye ubibona nyine ibintu byo gutuka abandi bakuru b'ibihugu kwa tuka Tshisekedi uko yatutse muntu nziza urabizi uko yatutse Museveni urabizi n'abandi bose n'iki uribuka tuka Kikwete donc n'umuntu umwibone wishyira hejuru n'iki akumva yuko hari indi classe y'ubuzima arimo noneho rero kugira ngo abashe kuba muri icyo cyiciro cy'ubuzima bisaba ko abafite Congo ayisahura ayiba noneho bikamuhesha uburyo bwo kwishyiraho hejuru naho rero niba abakongomani barimo kumutambamira noneho bamubuza ubuzima bwe burarangiye kuri Kagame kuri we njyewe mbibonamo ni nko gupfa nta buzima nta mwuka kuri we ntacyo agifite ntariho nta Kongo ntariho rero njye nasubiza ku kibazo wambajije ngiyi mpamvu Kagame ashaka gushoza intambara muri Kongo ni ukugira ngo kuri we ubuzima bukomeze bubeho niwo mwuka ahumeka noneho akomeze abeho muri bwa buzima bwo kwisumbukuruza bwa buzima atishushanya nk'umunyafurika ahubwo we arashaka kwishushanya na ba bandi bakomeye bategeka iyi si kubagendamo kwicarana nabo usarebe biriya twirwa tuvuga ngo gushyigikira ngo za Arsenal ngo yashyize amafaranga muri Arsenal yashyize amafaranga muri PSG kandi ariana PSG ni abakatari niyo muri Qatar ariko nawe agashyiramo amafaranga biriya ni business ze noneho muri monde ya siporo agaragaremo no muri basket naho urabizi ageramo urabona ukuntu agendana n'abantu bo muri za NBA mu bastari urabizi uburyo yigeze gushaka gukururukana n'abantu bo muri za Hollywood n'iki nguwo Kagame mbito u Rwanda rwagushije ishyano onapa ntabwo dufite nom d'etat à la tête du pays dufite umuntu sinzi abanyarwanda hari imvugo bakoresha wihira buheri ushaka kubaho mu buzima bumurenze ahasigaye ingaruka bigira ku banyagihugu ntacyo bimubwiye kuri we sinzi niba wanyunganira aho ngaho seti cyangwa niba ibyo ndi kuvuga hari byaba bifite
oya nta n'icyo nkunganira aho by'ubuze byose birumvikana donc ikibazo ni ugushaka kwisumbukuruza ikibazo ni ugushaka indonke kubera ko mu Rwanda ntakiwo nta butaka dufite bwaduha ibyo dukeneye byose mu byo dukora nkumva yo high table wahoze uvuga ibintu byo kujya mu byogajuru ibintu byo gushaka imisinga irenze bituma rero bashaka kujya kwiyenza ku baturanyi we ni impamvu nayo wayivuzeho gatoya nuko hari abandi bamutuma kujya kuvoma ubukungu bwa Congo bamukoresha icyo ni ikindi kibazo ariko wenda Valentine turaza kubigarukaho nibyo ngibyo wenda ibyo kuvuga ngo muri Congo hari genocide ariko nagira ngo tugaruke kuri iki kintu cy'abadepite abadepite bagiye kwicara bagasa n'abashimagiza ibikorwa by'ubushotoranyi sinzi niba ndi bubashe kubumvisha ariko hari akantu abantu bashyize aringe bagaragaza abo bantu umwe avuga ati ndashimira ingabo z'u Rwanda zarashiriya ndege undi avuga ati ahubwo ntabwo byari bihagije reka numve wenda ko nashobora kukabumvisha
kandi nanone nshime ingabo z'igihugu cyacu barashije ubundi iriya ndege kugira ngo zerekane ko u Rwanda atari insina ngufi igomba gucibwa n'urukoma kuko byari bimaze kuba kabiri kandi kabiri mu rugo rw'umugabo ubundi ntabwo bikwiye
nubwo njyewe bwanshimishije ariko si cyane ko nyifuzaga n'ibirenze kikagwa aho ngaho iwacu tukababwira ngo twakimenaguye rwose
uwo nguwo mwamwumvise ubuze bwa nyuma ni Musa Fazili Harerimana ngira ngo ni umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko Valentin nigeze gusoma kera mu kinyamakuru kera cya Jeune Afrique ariko ni hambere ku butegetsi bwa Saddam Hussein muri Iraq igihe yarwanaga n'igihugu cya Iran, Iraq irwana na Iran ibintu bimeze nabi cyane. Saddam Hussein yateranyije inama y'abaminisitiri. Noneho arababwira ati mba ndabona ibintu bimeze nabi kandi ni njyewe wabashoye muri intambara, ndagira ngo mbasabe ko nakwegura noneho wenda uwansimbura yarushaho neza kubitunganya kundenza. Ubwo nyine abantu bari bazi imikorere y'ubutegetsi baravuga bato ya nta wundi muntu ushoboka kuyobora Iraq watari wowe ntabwo udahari ntabwo igihugu cyabaho. Noneho ngo hari umuntu wari minisitiri w'ubuzima, hari umuntu ukiri mutoya wari warize muri mu Bwongereza afite ibitekerezo nyine bya demokarasi, arababwira ati cyakora njyewe nkunda rwose perezida wacu, nkunda ibikorwa bye n'ibyo akora ndabishyigikiye. N'undi wajyaho rwose twamusaba yuko yajya ku murongo nk'uwe, atari ko habaho ikintu cy'amahitamo. Niba ashaka kwiruhukira ati njye rwose numva twabimurekera. Saddam Hussein aramubwira ati ntuva arata nti nicyo nkundira abantu b'abanyabwenge, ati ubundi rwose nibyo ngibyo, ati mba nshaka kumva ibitekerezo nk'ibyawe. Abandi kuko bari babizi baravuga bati bati ntabwo bishoboka atari Saddam Hussein nta wundi muntu wayobora icyo gihugu. Nyine birumvikana inama y'abaminisitiri yanzuye yuko perezida yashatse kwegura bakabyanga kuko nta wundi uhari ushoboye. Hanyuma inama irangiye uwo mugabo wari minisitiri w'ubuzima yasohotse mu cyumba cy'inama, ntabwo yigeze agiriwe yahise aburirwa irengero kubera gusa yuko atasomye ikirere neza ngo amenye icyo Saddam Hussein yashakaga. Nahise mbitekereza ndeba uriya mugabo Mustafa Ziri Habimana kuko nigeze kujya mubona nkiri Kigali, uburyo avuga ntekereza n'ibyo yavuze mu minsi yashize afite ishyaka abereye umuyobozi ahari ariko akamamaza Paul Kagame, ndavuga ni uriya azi gusoma neza ikirere. Kuba bazanye kiriya kibazo mu nteko bazi ibyo bashaka kumva, bazi yuko igikenewe ari uko parlement itanga ikintu umuntu yakwita nk'umugisha, kuvuga ati duhaye umugisha ibyemezo byose muzafata mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo. Kuko ntabwo bari abantu babiriwe yuko ibintu u Rwanda rurimo gukora muri Congo ari amafuti. Wenda sinashyizeho wa wundi wabazaga ngo ese ngo twagaruza ubutaka bwacu gute, nk'aho abiriwe yuko ibyo binatari byo. Donc ni ikibazo harimo kiriya kibazo wenda sinzi niba uri bubigarukeho, ariko kibazo nanone cy'inzego zacu biragaruka kuri bya bindi twavugaga bya komisiyo y'amatora. Ariko ni ikintu kigaragaza yuko muri rusange abantu bakurikira bumwe kandi na Paul Kagame n'ubutegetsi bwe bakeneye yuko abantu bose babajya inyuma, kuko uwavuga ibyo udashaka kumva yagira ingorane cyane. Nibyo bibabaje rero nk'uko bari abantu bose babivuga ntabwo babiyo yuko ibikorwa muri Congo ari amafuti. Nagira ngo wenda icyo ngicyo nushaka kugisura inyo kigarukeho, ariko nagira ngo tugaruke kuri izi mpamvu zitangwa M23 iwe imirwano ivuga yuko ngo hari genocide irimo gukorerwa ku butaka bwa ko ishaka gukorerwa ku butaka bwa Congo yibasira ubwoko bw'abatutsi. Na Paul Kagame yabisubiye muri cya kiganiro yagiranye na François Soudan, Valentin, izi mpamvu zitangwa wowe urazivuga gutya, ariko nushaka kuvuga na kiriya cya Mustafa Ziri na bagenzi be bashyigikira Butama ntuyibuze kubivuga, ariko uganisha kuri izo mpamvu zitangwa kugira ngo base n'abinjira ku butaka bwa Congo bashaka ubukungu nk'uko umaze kubisobanura. Bamwe bavuga yuko ngo hari ubutaka ngo bwahoze ari ubw'u Rwanda, hanyuma abonye hari nyine inyandiko wanditse uvuga kuri kiriya kibazo cyane rwose ubidevelope uko ubyumva ntugire ntiwisansire.
No bari abanyepolitike baba opportuniste, ni opportuniste nyine, ni ibisambo, ni ibisahuramundo. Buri FPR nivaho igahirima bazaza batubwire ngo murabona rwose nta kundi twari kuvuga, babaga babidutegetse, murabizi ukuntu twari tuyobowe n'iki, niko bimeze. Ni ibisambo. Mustafa Ziri avuga ibyo atemera n'iki? Mustafa Ziri ni umwicanyi w'umujenosidere mu Biryogo, baramuvuga baramuzi fanya fujo wone, ni umutwe we yashinze FPR, nuko yamuryamyeho ikamuproteja
kwefere jaya haraba jenosideri proteja kusa fazira limu harimura abongawa numu jenosideri muri gacaca yaravuzwe zabiryogo hariya niki he yari nyine bariya ni bisahira ndani ni bisamboni ni ibintu nk'ibyo abagore birwa abo bagore bavuga ngo iyo ndege yaguye ngo kabiri nta kabiri mu rugo rw'umugabo bariya no guhahira inda nta mutwaro w'igihugu bafite na no kubatindaho nyine ubundi se bamara icyo abanyarwanda ibibazo abanyarwanda bafite ni icyo kizima bari bavuga ni icyo urizi kujya kuvuga ngo Kongo ngo ubutaka bwa Kongo ni iki iriya ni ujye umbabarira ninkubwira ngewe singitinda ku bintu byitwa ngo inzego zariya kuko ni inzego z'urukoza soni nta kintu zimaze bariya na ni pretre donc abantu bari muri ziriya sigaye mbareba nkuriya Karinda warahiraga ejo bundi ni umunyamategeko niki kagerageza kwinjira mu mutwe we nkibaza ariko se buriya arumva koko ari perezida wa sena no aricara akumva ari perezida wa sena koko wumva iki so de traitre n'abagambanyi bariya abantu bose guhera mu mutwe wa sena mu mutwe w'abadepite ukajya mu ba ministre ukajya muri kuru supreme ukagira ni ingambanyi n'abantu bagambanira umuryango nyarwanda nta kintu na gitoya bashobora kuwurengeraho ahubwo icyo barengeraho ni ibikorwa byo gukomeza kubabaza no guhemukira abanyarwanda niyo mpamvu mbita ni suso de traitre ni ingambanyi ni abagome bicaye muri ziriya nzego zagombye kuba zikora umurimo wo kurengera igihugu kurengera igihugu ni iki ntabwo ari ukurengera umuntu abc ni ukurengera abanyarwanda bamwe bababazwa bamwe barenganywa bakabavugira amategeko y'igihugu agakurikizwa akubahirizwa ariko utinye inteko ishinga amategeko ijyari ikavuga ngo twe twishimiye turashaka intambara mu gihe iyo ntambara ubuzima bw'abantu bwahagaze nta no gukora ankete ngo ariko ngo turashaka intambara ubwo se abo ni bantu ki mu myaka 28 u Rwanda ruvuyemo jenoside irangiye n'ubundi bwicanyi ndengakamere ubu dufite abategetsi Kagame we ni umusazi n'uko yimereye ariko se abandi ni abantu bagombye kuba bicara uyu munsi bagakinisha ikintu cyitwa intambara ku banyarwanda bazi ko abantu bakicaranye ibikomere byayo bazi ko imiryango ntiramara kwiyubaka noneho uretse n'ibikomere by'amateka n'ubuzima noneho harimo ibyo bikomere birimo birakomeza kuba bibi cyane kubera imibereho mibi ubuzima mubi abantu bakicara hariya mu intambara do soso de traitre umbabarire kubivuga gutyo ni abantu b'ingambanyi b'abagome bicaye mu byitwa inzego z'ubutegetsi ariko barimo kuhakorera umurimo mubi w'ubugome wo guhemukira abanyarwanda kuko nta gikorwa kizima cyo kurengera inyungu rusange z'abanyarwanda tubona bari mu nyungu z'umuntu umwe rero kujya kuvuga ngo jenoside twarimo tubivuga ko Kagame adashobora kubaho adafite Kongo rero arimo arashaka impamvu zo kujya muri Kongo ni ugukomeza kwitwaza ngo ariyo jenoside iri gukorerwa abavuga ikinyarwanda b'abatutsi ngo n'imitwe ngo ihungabanya umutekano w'u Rwanda za FDR inshuro Kagame yagiye muri Kongo ni nyinshi bo ubwabo bakavuga ko banetralije FDR ambasaderi Karega yarabyivugiye ko FDR ni rwose bayirimbuye Kabarebe yavuze ko yahindutse ubusa n'abandi n'izindi deklarasiyo zitandukanye ubwabo nibo babyivugiye iyo FDR itabava mu kanwa ariko nyine ni arigima bashaka gukomeza gukoresha noneho rero kubera yuko umuryango mpuzamahanga uri mu mayira abiri ntaguzi ayo wacira nayo wamira eh donc basanga barekuye Kagame ariko ntibari no kwerura ngo berekane Burundi yuko bari ku ruhande rwa Kongo noneho kubera ibyo rero Kagame we ari kubona ko ari menasa bimwe navugaga arimo aratakaza Kongo ni ukuvuga ko noneho ari rezori yo kuvuga ngo tugiye kurwana noneho dufate buriya butaka bwahoze ari n'ubwacu niyari gemayaje ngo noneho ngo bwahoze ari n'ubwacu noneho bagiye kurwana babufate babukontrole babushyiremo bajye gutuzayo abo bantu abariho aribo bahategeka niwo mugambi noneho bafashe abantu nibirirwe banabyibaza Kagame ire rezori yo gukora intambara yo gufata uburasirazuba bwa Kongo akabudekarara ko ari igice cy'u Rwanda noneho abasakuza bagasakuza ikibazo gikomeye ni ukumenya azabishobora icyo kibazo gikomeye ese azabigeraho hari ingero nyinshi zitandukanye ibihugu byinshi byagerageje gukora ibyo ngibyo ariko byaranze Ukraine yahoze ari y'Uburusiya birazwi ariko muri 90 leta zuzu umwe z'abasoviyete zisenyutse Ukraine ibihugu kigenga uyu munsi ntabwo abaturage bagishaka kuba igice cy'Uburusiya nubwo harimo bakeya cyane biyumva mu Burusiya ariko ni minorite pa raporo y'abanya Ukraine bose ntabwo bashaka yuko ubutaka bwabo busubira komekwa ku Burusiya nizo ntambara turi kubona nubwo hari izindi ari ibindi byinshi byatumye Putine atangiza iriya ntambara ariko niyo hamvu yo kwigarurira ubwo butaka irimo reba aho bigeze ese Kagame aratekereza ko ari ikintu cyoroshye ko ashobora kugenda gutangiza intambara yo kwiyomekaho ubutaka noneho ingingo ya mbere mu masezerano nyafurika yashyiragaho umuryango w'ubumwe bwa Afurika Organisation de l'Unité Africaine yaje guhinduka Organisation Union Africaine ubungubu ayo masezerano yavugaga yuko ibihugu bigize uwo muryango byiyemeje kubahiriza ihame ryo kubaha imipaka uko yari imeze mbere yuko bibona ubwige iryo ni bita le principe d'intangibilité des frontières hérité de la colonisation ibihugu byibumbiye mu muryango umwe bwa Afurika byiyemeje kubaha iryo hame bakavuga biti ok uko kwigenga twasanze imipaka imeze iko tuzakomeza kuyuba ayo masezerano Rwanda rwarayasinye rwayashyizeho umukono icyo ni icya mbere mu rwego rw'amategeko icyo ni icya mbere ni ukuvuga ko ntibashobora gusubira inyuma ngo bajye kwemvuka ibibazo by'icibwa by'imipaka uko inama y'Iberline yo mu 1884 no mu 1885 yabigenye ntabwo ibyo bishoboka mu rwego rw'amategeko hari ingufuri noneho reka turebe u Rwanda rwiyemeje kwica ayo mategeko ayo masezerano mpuzamahanga rwishyiriyeho umukono noneho ruhisemo gukoresha ingufu ngo rujye gufata ibyo bice by'ubutaka birahita bituzana mu bindi ngenda nifuza yuko wenda mwazashaka abantu b'abanyamateka bazi ikibazo cya buriya butaka bwitirirwa u Rwanda koko bakazakora ikiganiro bakabisobanura niba koko uko u Rwanda rubivuga cyangwa se nuko urabizi yuko twagiye tunabyiga mu mateka mu ishuri ngo u Rwanda rwari igihugu kinini ngo cyageraga hariya si no kuri Kongo gusa na biriya bice by'i Bugande urabizi ko twabyize nk'iriya Lac Albert rwicanzige bita rwicanzige tuzi yuko kugera iriya hariya hose hari u Rwanda ariko icibwa ry'imipaka rikaza kuhaherereza kuri Uganda sinzi ku ruhande rwa Tanzania ndibwira hari no mu bice by'Akagera hari noneho inama y'Iberlin isiga u Rwanda rubaye agahugu gatoya ariko none icyo nshaka kuvuga niki nuko abantu badakwiye kwibageza yuko u Rwanda rwagiye rwagurwa mu ntambara z'abantu ntabwo ari ubutaka bwari busanzwe ari ubw'u Rwanda ahubwo abami b'u Rwanda bagiye batera ibindi bihugu bakajya bagenda bagafata ibice by'ubutaka bwabo nuko bagiye bagafata iriya za Cyangugu mu Bashi za Bunyabungo hanini cyane bakahagira ubutaka bw'u Rwanda ariko hari hasanzwe hatuye abo bwari ubutaka busanzwe butuyeho abo baturage b'abanyabungo n'abandi batandukanye noneho bo bakagenda bakahafata bakavuga bati ubu habaye ubutaka bw'u Rwanda ariko butuwe abaturage bari basanzwe ari banyirawo donc zari de guerre d'expansion yewe ibyo nita intambara z'ibyibano kujya kwiba ubutaka bw'abandi ukabwiyitirira noneho izo guerre d'expansion ku ruhande rwa Congo ku ruhande rwa Uganda zarabaye urabizi ko u Rwanda rwarwanye kugera naho barwana kugera mu ntambara z'abanyoro bakaza no gutsindwa bikomeye cyane birasaba ngo tuzasubire tuzashake cya gitabo cya Musenyeri Bigira Umwami aho basobanura ayo mateka yose ariko ubonye n'umuhistoriye wazamuzana noneho agasobanura ikibazo cy'ubu butaka kuko njyewe ndimo ndatekereza nibaza ni gute igihugu muri le guerre d'expansion ushobora kurwana ugafata ubutaka buherereye ku yandi mahanga ku ubutaka ku yandi moko noneho ukabwita ubwawe hasanzwe hatuwe n'abaturage ni ukuvuga reka dufate nko muri Congo abo baturage bo mu Bunyabungo n'abandi bose batandukanye bagiye bafata ntibigeze na rimwe biyumvamo ko ari Abanyarwanda ntabwo bigeze baba Abanyarwanda noneho uko bateraga izo ntambara muri izo guerre d'expansion harimo abo bagendaga bakahatuza umwami niba afashe ahantu akeneye abizerwa be abo bizerwa agiye kwatuza baragenda bajyane n'abagaragu babo bajye kugukontrola ubutaka bwabo ndatanga urugero ntabwo nabisomye mu mateka ni inkuru numvanye abantu ntabwo nabihamya ko ari byo ni nka biriya kiriya gice bita Ankole cy'i Bugande abanyankore hari uwambwiye ngo Ankole bituruka he ngo bituruka ku izina rya Kayitankore akaba yari umuhungu wa Rwabugiri ni ukuvuga ko mu gihe Rwabugiri yarwanaga akajya gufata kiriya gice giherereye hariya yahise yoherezayo umuhungu we Kayitankore Kayitankore ageze hariya ajyana n'abagaragu be n'abandi bagombaga kumufasha mu butegetsi bwa hariya uwo yajyanaga wese niko yajyanaga n'abagaragu n'abandi abo bose barorokaga bagatura n'indimi ikinyarwanda bavugaga gitangira kwivangavanga n'indimi zabo gaho buri ikinyankore gifite amagambo y'ikinyarwanda menshi ariko ni uruvangitiranye rw'indimi n'imico igenda yivangavanga uri kumva uko bagiye noneho bariya bagiye gutura hariya kuko umwami yahafashe agahita ashyira abantu be ba bantu baragenda barororoka nguko uko byagenze muri Congo ntabwo rero bwari ubutaka par nature bwari busanzwe bwometse mu Rwanda ahubwo ni ubutaka mu ntambara z'abami barwanaga bakagenda bagafata noneho bakagomeka ku Rwanda ni ukuvuga ko muri uko gufata ubwo butaka bakagomeka mu Rwanda n'abaturage babaga babagize iminyago ariko noneho ntabwo abo baturage bo muri ibyo bice bigeze biyumvamo ko ari Abanyarwanda ni nayo mpamvu uyu munsi udashobora kumva mu Bashi bo muri Congo mu Bafurero mu Batembo mu Baki abareklama identite rwandaise kuko muri ibyo bice byose byari ibice u Rwanda rwafashe ariko ntibigeze biyumvamo ubunyarwanda na gatoya rero inama y'Iberire ikasa imipaka bwa butaka u Rwanda rwari rwarafashe bubusubizaho bwahoze conference y'Iberire yabusubijaho bwahoze kuko n'ubundi ntabwo bwari bwarigeze bubu butaka bw'u Rwanda kandi nanone twibuka uko u Rwanda rwabaye forme nuko bagendaga bafata hirya no hino kuko mu mateka bavuga yuko abami baje b'abanyiginya barabimukira bagenda baza bafata udusozi bafata udusozi bafata udusozi nkuko uko bagiye banaderoja mu majyaruguru basanze hari andi mami ahari y'abahinza n'iki bagenda bahafata utwo dusozi dutandukanye bari abantu b'indwanyi bamenyereye ku Rwanda bagenda bafata hirya no hino nkuko uko bagiye barema u Rwanda
noneho rero Valente kuri iyo ngingo ahubwo buriya hari naho Rwabugiri yagiye kurwana ashaka kwigarurira ibihugu nyuma y'iriya nama uvuga y'Iberlin kora ko Rwabugiri yapfuye hashize nk'imyaka 10 iriya nama ibaye urumva rero nyuma icyo gihe cyose yari akirwana atera hariya za Bufumbira ngira ngo ni nabwo yageze za Masaka ngo ntiyahafashe ariko yagarutse kubera ko bitamuhiriye ariko hari ahantu yagiye azi yuko yigaruriye ndetse ni nabyo yaje kuzirahari kandi bararangije kuhagabana abazungu bararangije kuhabongereza bazi yuko ari igice cya Uganda kwari ukukunganira ariko ndumva uri mu nzira y'amateka
yes naho ngaho rero urumva ubwo ni nuza icyo ni ikindi abanyamateka n'abahanga mu by'imiturire nibo bazabigaragaza mu by'amategeko twabivuze amasezerano u Rwanda rwashyizeho umukono yo kutongera gutekereza kuvuga ngo ubutaka bwacu kuko u Rwanda rwarayasinye ariko noneho nitugaruka no mu buryo ubwo butaka bushobora kuba bwari bwarabayeho ku Rwanda turasanga ari ikibazo gikomeye kuko ni za guerre expansion ni ukuvuga ufashe ubutaka noneho kugira ngo abantu bawe biyumvemo ko bafitanye isano nawe ya atashoma ya sano muzi baranabigaragaza mu buzima bwabo busanzwe noneho rero ugiye muri ayo mahanga yose nta hantu nta bimenyetso by'ubunyarwanda uhasanga uretse abo ngabo mu banyarwanda bagiye bagenda bakatura muri ubwo buryo kuko umwami yagiye kubatuzaho yafashe n'iki bakagenda bororoka donc hari les guerres d'expansion ubwo ni uburyo uyu munsi dufite abanyarwanda baboneka muri ubwo buta indika ni intambara zagiye ziba hagati mu Rwanda bwawe intambara yo ku rucunshu yamennye amaraso menshi cyane abantu barahugwa abitwa ba Dr. David Himbara bigeze kubivuga avuga yuko ababyeyi be ni menyara ababyeyi be cyangwa abasekuru bo bahunze mu gihe cyo ku rucunshu bajya gutura za Uganda ntabwo abantu bose bari bavuye buriya abantu harimo abantu benshi bagarutse mu Rwanda batigeze bahunga batazi birya bya revolution 1959 n'iki cyangwa ibyo muri 1973 bari baragiye mbere yabo harimo intambara zo ku rucunshu zamenye amaraso menshi harimo abazihunze bajya mu bihugu bitandukanye abo baragiye barabyara barororoka bari kuri ubwo butaka do ni ukuvuga iyo ni ka ya kabiri harimo abajyanye na Musinga umwami igihe yacirirwaga muri Kongo bajyana nawe bimukana nawe baragenda aho ngabo baragiye barabyara barororoka do tugize kaya intambara zo kwagura u Rwanda umwami akagenda atuza abantu be ngo bamufashe kuyobora ibyo bice abo baragiye barororoka iyo ni kabe ikaya kabiri abanyarwanda bibona muri ibyo bice muri ibyo bice ni impamvu zo kwimuka ziturutse ku buhunzi intambara yo ku rucunshu cyangwa se igihe cya Musinga acirwa mu mahanga tutibagiwe abagiye mu gihe cy'ababirigi bagiye gushaka ubuzima haba muri Kongo abajyaga gukora muri za mine zo muri Kongo batandukanye n'abandi bashobora bagiye mu bice za Uganda n'iki donc uko kwimuka abo bose baragiye batura aho hantu. Ntabwo rero uribuze kuza ngo uvangavange uhite ufatirana utabanje kwerekana uburyo abantu bagiye bimuka bagatura muri ubwo butaka uyu munsi ushaka kuvuga yuko ari ubutaka bw'u Rwanda. Noneho donc izo nika ebyiri zigomba kumvikana neza. Noneho se uyu munsi niba abo bantu baraho uraza kugaragaza atashoma yabo ku Rwanda guti.
Ahubwo se Valentin uretse no kujya hakurya y'umupaka muri za Congo uriya bice by'amajyaruguru y'uburengerazuba iyo hataho ababirigi ngo bafashe ntago umwami w'u Rwanda yigeze ahagenzura. Hari ahantu hameze nk'afite autonomy, ntabwo umwami yigeze hagenzura nk'uko yagenzuraga muri biriya bice by'amajyepfo n'uburasirazuba. Rwose abakoloni baje atarabasha kuhafatisha, ndetse uzi nka biriya byo kwa babasebya n'abandi muri za Bushiru hariya ntabwo umwami hagenzuraga cyane. Yego hitwaga u Rwanda, ariko ari abantu bafite ijambo atakora ibyo yishakiye. Kugira ngo hagire ijambo ni ababirigi bamufashije gutsinda ya myivambagatanyo yo kwa Bandungutse na basebya, ariko n'ahandi yari atarabasha kuhagira ijambo rikomeye. Urumva rero kuvuga ngo noneho hakurya muri za Masisi ngo hari u Rwanda ni ibintu bigoye cyane kumvikanisha.
Urumva rero ni ikibazo gikomeye, kuko niba ushatse kujya muri ibyo ngibyo, kuko abakongomani bo bafite verisiyo itemera iby'u Rwanda ivuga ko ubwo butaka butigeze buba ubw'u Rwanda. Urumva rero ni ikibazo kinini gikomeye, kuko wowe ubizanye ugomba kubanza kwerekana cyane cyane ko abo abatuye muri ibyo bice ntabwo ari abavuga ikinyarwanda gusa, harimo n'andi moko abavuga ikinyarwanda n'ubwoko bumwe mu yandi moko menshi cyane atuye kuri ibyo bice uyu munsi wita ko byari ibyabo. None se abo bantu ayo moko yandi yaba yarigeze aba munsi y'imitegekere y'ubwami bw'abanyiginya b'abanyarwanda? Iki kibazo gikomeye abantu bagomba gusubiza ni gute. Ese niba warahafashe, kuko niba uhafashe ahantu ufite suverenite, ahantu wafashe uhita ukora transferi y'imico yawe y'ururimi rwawe yiki? Noneho ko niba wari uhafite ubutegetsi biragaragara gute ko bishobora kuba byarahiganje mu buzima n'imibereho by'andi moko ari aho ngaho? Kuko harimo andi moko menshi cyane afite imiti idafitanye isano n'umuco wa Kinyarwanda. None wowe naho ngaho navuze ni uraza kwetablisa atashoma ku Rwanda gute mu mico, mu mibereho n'indi by'andi moko, kugira ngo noneho uze kubasha koko kwemeza kubwo butaka bwaje muri kontrole y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibibazo bikomeye. Nushaka guhagurutsa Kagame n'abariya bidishyi be b'abadepite n'abandi bose, nibashaka guhagurutsa ibyo bibazo bazahura n'ibintu bikomeye cyane batazabasha kwisobanuramo. Kandi noneho ikibazo kubera bwa bwisanzure butaba mu Rwanda n'abanyamateka n'abantu b'abanyamahanga b'abahanga ntibazabasha kurezona Kagame, kuko akeneye abamubwira ibyo ashaka gusa. Abamubwira ngo ibi n'ibi n'ibi. Numvise ngo b'abadepite ngo bagiye gushyiraho komisiyo, ubwo komisiyo izavamo nizige kavamo yemeje ngo u Rwanda rwari rufite ibice by'ubutaka bigeranga rufite uburenganzira bwo kubyisubiza. Nibyo ngibyo twiteze bizava muri iyo komisiyo. Sinibwira ko ari witeze ko azavamo ibindi, kuko bagomba kubwira Kagame ibyo ashaka kumva. Nta bahanga nta ki bazatinyuka kumubwiza ukuri kw'ibintu. Noneho ikindi indi factor ikomeye, abavuga ikinyarwanda bangana bate kuri ubwo butaka? Ko kugeza uyu munsi nibo minorite ni nyamuke binagaragaza yuko na ya mitegekere y'abami b'abanyiginya itigeze ishinga imizi aho ngaho, kuko iza kuhashinga imizi koko bukaba ari ubutaka bwigaruriwe n'u Rwanda bakawugenzura, aba ari ubutaka butuweho n'abantu bafitanye isano ikomeye ku bwinshi, amoko yose ahabarizwa yari kuba afitanye isano ikomeye n'ubunyarwanda. Noneho abavuga ikinyarwanda bari hariya ni nyamuke cyane ku buryo nushaka no kuzana noneho naide ushatse kuwafata ukazana naide kireka nkoresha amatora, turasaba amatora ko haba referendum abantu batore barashaka kuba abanyarwanda cyangwa barashaka kuguma muri Kongo. Ya nyamuke yawe izahita itsindwa automatically, izahita itsindwa kuko ni nyamuke comparativement yandi moko yose atuye hariya yo adashaka na gato, cyangwa se nibwira yuko hari n'izi n'u Rwanda ruyatera ikirungurira. Ni abantu badashaka kumva u Rwanda na gatoya, kandi nibo benshi, nibo majorite. Icyo rero ni ikindi kibazo, ni gutanu uvuga ko hari ubutaka bwawe abahatuye ari bo minorite ku yandi moko ahatuye. Ibyo ntabwo bibaho ahantu wafashe ukayita ko ari ubutaka bwawe, abahatuye bagombye kuba ari benshi cyane, ari abawe, ari abantu bafite ubwenegihugu bwawe benshi cyane kurenza abandi badafite ubwo bwenegihugu. Twatanze urugero rw'ibibera mu Burusiya muri za Ukraine. Wabonye intara ejo bundi wenda nubwo ari amatora ataraciye mu mucyo tutabimenya ko uko byagenze ari byo, ziriya ntara za Donetsk, Luhansk, iki byose zatoye gusubira ku Burusiya, abahatuye 90% ni abavuga ururimi rw'Ikirusiya, ni abarusiya ofete mu yandi magambo ni abarusiya. Icyo tutazi ni ukumenya niba koko bose bashakaga ko gusubira komekwa k'ubutaka bwabo bwomekwa ku Burusiya, icyo nicyo tutazi, ariko 90% ni abarusiya. Noneho Putin akavuga ngo abanazi abaneonazi b'i Kiev birirwa babica babarasaho ikije kubatabara, ariko aratabara impepre domina kuri ubwo butaka, nibo badomina, nibo bahari, nibo benshi. Turabizi ko ziriya n'intara zamaze imyaka za Donbas n'izindi zatangaje ubwigenge bwazo guhera mu 2014 ziyomora kuri Ukraine, kubera ko n'intara zirimo abavuga Ikirusiya majorite yabo. Buriya ni uko amahanga nyine yanabyivanzemo abogamiye kuri Ukraine, habaye amatora, dushobora no gusanga ayo matora anyuze mu mucyo, n'ubundi byo Putin avuga ko ari abaturage babo basaba gusubira ku Burusiya binashoboka, kuko ni majorite y'abatuye kuri ubwo butaka bafitanye isano na kiriya gihugu cy'u Burusiya. Tugaruke ku Rwanda, minorite y'abatuye muri ibyo bice niyo ifitanye isano n'u Rwanda, niyo byanyura mu matora. N'ubundi ntago abavuga ikinyarwanda bashobora kuyatsinda ngo ubutaka bugaruka, hemezwe ko ubutaka bugaruka bwomekwa ku Rwanda. Ni ukuvuga ni intambara z'ubusazi. Kagame wenda arashaka gufata bunyaga ubutaka akabugumaho akoresheje imbaraga, ariko noneho ngakomeza kwibaza azabishobora, azabibasha? Kongo yarakangutse, wumvise ijambo Tshisekedi yavuze ngo ntabwo generasiyo ye n'izizaza ntibazigera na gato bahara na santimetero n'imwe y'ubutaka bwabo, ntabwo bazigera babyemera. Ubwo ni intambara biteguye. Ibyo rero twabonye mu nteko ni intoxication ya donc ni uburozi bari guha imitekerezo y'abanyarwanda bicaye hahoze ari ubutaka bwacu, nitujya mu ntambara mwihangane, ibibazo muzagira tugiye kugaruza ubutaka bwacu muzabyihanganire. Donc niko kamaro ko kubijyana mu nteko nayo ikavuga kuriya ni nko kwereka abanyarwanda ni nko guha message abanyarwanda ngo nta kundi bishobora kubagiraho ingaruka mushobora guhura n'ibibazo by'imibereho ubukene intambara n'icyo ariko turimo kurwanira kugaruza ubutaka bwacu mu byihangane ndumva mu magambo make yaruko naba mbisobanuye atse
Bon, urakoze Valentin. Unyemereye wenda twagana ku musozo kuko iki kibazo cya Kongo tuzagira n'umwanya wo kukigarukaho kiracyahari. Wenda ubutaha twazinsita cyane kuri ziriya mpamvu Kagame avuga ngo za genocide nayo atabasha gutangira ibimenyetso. Ariko ubwo tuzabigarukaho wenda mu cyumweru gitaha. Ingingo ya nyuma nagira ngo mubazeho ni ya cya kiganiro cya François Soudan na Paul Kagame kuko nabwo baganiriye ku bibazo bya Kongo gusa nagira ngo ariko dusohezaho ajya gusoza aramubajije ati umumaze imyaka 20 hafi 29 ku butegetsi biragaragara yuko mwateje igihugu imbere atari ko hari ukuntu muteze igihugu imbere mwabaye nk'abasakrifiya uburenganzira bw'abaturage noneho aravuga ati ubu ngubu ko noneho mumaze kuba stable nta kuntu mwa koroshya umugozi mugatanga urubuga rwa demokarasi n'abandi bantu bakisanzura mbese ubwo mukarekura amashyaka n'iki sinibuka amagambo yabuzemo ariko ni nk'ibyo ntabwo ndimo kubisoma icyantangaje rero uburyo Paul Kagame yamushubije nicyo ngira ngo wenda dukomanteho gatoya yaramubwiye ati niba mwemera yuko igihugu cyateye imbere ku butegetsi bwa FPR ni ukuvuga ko hari icyo turusha ibindi bihugu byinshi bidafite amajyambere ntibigire n'ubwisanzure ati twebwe rero nibura muratwemera yuko dufite amajyambere atari ko noneho ngiyeho ndashaka kukwereka yuko n'ubwisanzure buhari atuzagende ubaze abaturage b'u Rwanda nzabikwemerera ati nusanga yaramubwiye asa n'umubaza ikibazo ngo nusanga nka 80% cyangwa 90% twemeranywa yuko mu Rwanda hari ubwisanzure ari demokarasi atuzongera kumbaza ikibazo nk'icyo ngicyo niko yamushubije noneho maze kubisoma naratekereje nese koko mu Rwanda abantu nimpumyi ku buryo babona nka Paul Kagame ko yazanye demokarasi mu gihugu kw'abantu bisanzuye kandi ubwo ikiganiro buriya cyaba bagitangaje ku itariki 27 kuwa gatanu ubwo Jeune Afrique yagitangaje ariko cyabaye mu by'ukuri ku itariki 17 itariki 17 z'ukwezi kwa mbere ni wa munsi polisi yadutangarije ko ari bwo ngo witwa wa munyamakuru twaganiraga ushize Valentin cyo ni uriya muntwari ngo yagonzwe n'imodoka ariko twebwe tukaba tuzi yuko utari imodoka yamugonze ari kuri moto uko byagenze turakuzi donc ukabona umunsi arimo kuvuga ibyo bintu ko mu Rwanda hari ubwisanzure deja hari umunyamakuru barimo gushaka uburyo bahitana nonka abantu se buriya nubwo tubizi yuko akora propaganda niki abona abanyarwanda ari injiji ku buryo koko habaye amatora nyamatora nk'ayo ngo bavugaga wenda wo muri za Ukraine habaye amatora nyamatora abanyarwanda 80% bakwemeranya na Paul Kagame yuko mu Rwanda abantu bisanzuye bavuga icyo batekereza ndabizi igisubizo wenda ariko ni ukubera iki Paul Kagame ashaka gufata abantu nk'injiji nagira ngo kwaza komantere gatoya mbere yuko dusoza ikiganiro ariko ibyo bintu narabyumvise rwose si n'ubwa mbere ariko numvise binteye ikibazo numva mbese banywugira ikintu cy'umujinya utagira icy'umutwara byinshi birumvikana ariko numvise binteye ikintu ndavuga ntireka dusse n'ababikomantaho muri icyo kiganiro jambo ni Valentin sinzi icyo wabitekerezaho
oya ntacyo nyine Kagame arabeshya azi ko abeshya gusa ahubwo njyewe nshobora nko kugerageza ari kwinjira nko muri mentalite ye aba nakwibaza yuko ajya atekereza ajya yicara akavuga ati niremeye abanyarwanda Prophet Kambanda Charles niwe ujya uvuga ngo Kagame afite ikibazo cyo kurwana na Kagame we nyakuri n'undi Kagame yiremyemo muri we Donko kambanda ni uje ubisobanura gutya akavuga ngo muri Kagame harimo abantu babiri. Harimo Kagame originale hakabamo na Kagame wundi yiremyemo. Ati rero abo babiri bahora muri conflict. Bahora bahanganye muri we. Noneho nanjye ndagaruka aho ngaho mvuge nti mu myumvire ya Kagame agomba kuba yicara akavuga ati Abanyarwanda noneho narabiremeye ku buryo basigaye batekereza uko shaka. Noneho muri kwa kundi yabaremye batekereza uko ashaka niho yicara akavuga ati okay ugende sindi bunagukurikire nta n'abantu bari buze kugucunga rwose bakwiruka inyuma ndabizi yuko ibyo bari bukubwire uri busange bari bukubwire bati turisanzuye nta kibazo dufite wi kubera iki aho ngaho afite rezo kuko yaremye mu Rwanda ikintu cy'umwuka w'ubwoba harimo abashakashatsi b'abanyamahanga benshi bigeze gukora presentation ahantu bavuga ku kibazo cyo kirebana no gukora ubushakashatsi mu Rwanda noneho baza kuvuga bati ikibazo cyo kujya mu Rwanda ugakora ubushakashatsi bya bindi bya bibazo babaza abantu ama interview za questionnaire n'ibindi bati ikibazo kiri mu Rwanda nuko umunyarwanda ntabwo agusubiza ibyo atekereza ahubwo we yagiye kugusubiza arabanza akavuga ati ariko se ubundi leta irabivuga gute noneho warabanza akibaza ati kuri iki kibazo mbajijwe leta irabivuga gute noneho agahita gusubiza uko leta ibivuga ugatahana igisubizo ngubwo u Rwanda ngaba abanyarwanda Kagame yaremye abanyarwanda abo ngabo arabizi ko ibyo avuga abanyarwanda batabyemera atari byo ibyo by'ubwiza ariko aranabizi neza ko nibabazwa ari byo bibazo bazahita batanga bazahita basubiza hari ibyegeranyo ubushize nagusangije hari ikigeranyo cya Mo Ibrahim cyashyiraga u Rwanda ahantu hejuru mu bice bimwe na bimwe hakaba n'ikindi cyegeranyo cyasohowe n'umuryango witwa World Justice Index wakoze ibyegeranyo werekana yuko ubucamanza bwo mu Rwanda ari indashyikirwa ndetse buri ku mwanya wa 42 ku rwego rw'isi bukaza ku mwanya wa mbere muri Afurika ariko impamvu ni iki metodoloji y'abantu bo muri World Justice Index niyo kujya kuri tele bo iyo bagiye baragegeye nigeze kubibona nigeze kubona research methodology yabo bantu bo muri World Justice Index nigeze kubona methodology yabo ndibwira ari mu 2018 mu cyegeranyo cyo bakoze mu 2018 barakumanukiye baragenda bajya muri za kabinet d'avoka z'i Kigali barababaza kuri izi manza ibi n'ibi iby'uburenganzira bwa muntu ibya investi soma ibi n'ibi by'umuryango mubibona gute abavoka kuko babazi ko ibibazo babazwa n'amazina yabo azagaragara muri raporo nawe uri ujye gukora kritike bose bavugaga ko biri hejuru bibarije abantu gusa bari muri sekiteri judiciyeri mu Rwanda bahita bagenda basohora raporo baramurika ku rwego rw'isi ngo dore igihugu gifite ubucamanza bukora bwa mbere kandi ababajijwe ni abantu bo mu Rwanda gusa nta bandi bantu bigeze babazwa ntabo nta no kureba ngo byibuze bajye kureba za raporo zikorwa n'indi miryango mpuzamahanga za Amnesty International za Human Rights Watch n'indi itandukanye no twabajije abavoka abacamanza abashinjacyaha abaturage abakora mu nzego z'umutekano mu Rwanda ni noneho abo bantu Kagame arabizi ko yabaremye donko abanyarwanda yabaremye gutyo aravuga ati ndabizi ko bavuga ibyo batemera n'umunyamahanga uzababaza azababwira ibyo yewe Kagame shaka kumva shaka ko bavuga nubwo atari byo bemera rero kubwira François Soudan ngo genda rwose ubibarize ndakwemereye rwaye uburenganzira ati ubibarize ubundi uze kugaruka hano ubwi yes
marabizi ibisubizo bizava kuri tere nibajya kubaza kwa abanyarwanda ibyo bazasubiza nyine nibyo kuko nicyo gihugu yaremye ni igihugu cy'abantu bamaze gupfa mu mitekerereze bibera mu bwoba nicyo gihugu kiranagoye kugira ngo uvuge iterambere ryacyo kuko n'abantu bakorera kuri baranyica ndapfa umushefu yaguhamagaye uravuga uti none waranyica ugakora ibintu wabikora neza nawe umukuriye yamuhamagara nawe yarindagiye nawe ni ukuvuga perezida arahamagara minisitiri minisitiri ahamagare gavana guverineri guverineri ahamagare meya meya ahamagare kandi abo bose bagenda bahamagarwa niko bari gutigita perezida arahamagara minisitiri minisitiri atagarwe ahamagare guverineri ari kudagarwa guverineri nawe adagarwe udakore guverineri adagarwa ahamagare meya nawe ari kudagarwa meya adagarwe ahinda imishyitsi ahamagare gitifu gitifu w'umurenge adagarwa ahamagare gitifu w'akagari ibi n'ibiki 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 uri kumva ba bantu badagarwa bazatanga iki bazatanga umusaruro ni umusaruro wo kudagarwa gusa nibyo ngibyo faro rwanda icyo nicyo gihugu kagame yaremye ni nacyo kagame amurikira amahanga nibo bantu nyine bavuga ibyo badatekereza nguko tonko ku ruhande rumwe ndemeranya nawe ibyo yabwiye Francois Souda nawe umubwire ati genda ubibarize ugaruke umbwire umbwire ko wasanze ibyo wabonye ari ibitandukanye n'ibyo ndi kuvuga aho ngaho ndamuharezo kuko nicyo gihugu yaremye ni ku Rwanda rurema
urakoze uko dekereva situasiyoni nako imeze kandi ni ukuvuga ko irusha ububi ubundi ibintu tuzi biba mu butegetsi bw'igitugu handi hari ahantu haba ubutegetsi amadikitature aho mu bintu bya sansuri haba mu itangazamakuru haba muri rubanda kuvuga icyo batekereza ibintu bya sansuri umuntu yajya kwandika ukabanza ukareba ibyo yanditse ukavuga uti ntubitangaze hari aho rero twarenze icya sansuri tugeze muri auto sansuri kubera ko buri muntu abazi environment akoreramo aravuga ati aya makuru mbonye ndavuga nk'umunyamakuru aya makuru mbonye sinkeneye yuko hari uza kureba ko nayanditse kuko nanjye ubwanjye sinshobora kuyatangaza nzi ko byankora ko niyo yaba yabonye kuri telefone yicaye iwe mu cyumba ari wenyine abazi yuko ayo makuru adashobora kuyatangaza icyo rero ni ikintu cya auto sansuri kandi ni ikintu très grave cyane ukongeraho rero bya bintu bise ngo harya babyita ijisho ry'umuturanyi yuko wibeshye ukakira abo bantu nk'uwo Francois Souda niba agiye kukubaza ibibazo icyo wasubiza hari umuturanyi wawe nawe utegereje ukuntu akuboneho amakuru kugira ngo azajye kukurega babone yuko ari umuturage mwiza ubwo niyo sisiteme bakereye hariya ni ibintu biteye ubwoba cyane nashaka ko dukomanta nka uko aka ngaka gusa Valentin ntabwo nifuza ko dutinda mu kiganiro uyu munsi wenda ubutaha twazareba izindi ngingo tuganiraho ariko nagira ngo nguhe umwanya niba hari ubutumwa utatanze niba hari icyo ubwira abadukurikiye hanyuma dusoze ikiganiro
wenda twasoreza aha nanagusaba wenda ko mwareba uko mwabona abantu b'abahanga kuri ibi bibazo by'aya mateka n'ubutaka bw'u Rwanda bwe kuvuga ko rwambuwe noneho mukaba mwabatumira tugahurira mu kiganiro tukabiganiraho kuko ndibwira ko mu cyumweru gitaha tuzagaruka n'ubundi ibi bintu bikiri wotopu bigishyushye ni ngombwa rero ko tubisobanura kugira ngo n'abanyarwanda babyumve basobanukirwe bamenye neza yuko intambara Kagame agiye kubaruhamo ari intambara z'ubwiyahuzi zitagize icyo zimariye na gato u Rwanda erega ibi bintu abantu bari barwanira by'ubutaka bimaze si iki muri iki gihe tugezemo urabona u Rwanda ruri muri ni umunyamuryango wa East African Community kandi East African Community ifite protocol ngira ngo ni enye protocol ya kane ni yo gushyiraho icyo bise federation politique
noneho mu ishyirwaho ryo federasiyo politike ni uko ibihugu byiyemeje gushyiraho imiyoborere imwe bikagendera ku mahame amwe, ubwo birumvikana ko n'iby'ubukungu bizamo, kuko harimo protokole yo gushyiraho gasutamo imwe, hariho protokole igendana irebana n'ukwishyira ukwizana kw'abantu n'ibintu n'iki. Ibyo byose byagiyeho biramutse bishyizwe mu bikorwa byaba ari ikintu cyiza, umunyarwanda yagenda agatura aho ashaka hose, akatura muri Congo akahaba nk'uko umukongomani ahaba, agatura muri Tanzania akayibamo nk'uko umutanzania ayibamo akabahe. Birasaba rero, birasaba ngo habe ubushake bwa politike bw'abategetsi b'ibi bihugu bwo kumvikana bakareba ku nyungu z'abaturage babo, hakabaho gushyira amahoro imbere ibi bintu by'ubusambo Kagame we ashaka kwiharira no gushyira mu mufuka atitaye ku mibereho y'Abanyarwanda, akabishingukamo kuko ntacyo bimariye Abanyarwanda. East Africa ni opportunity nziza iramutse igezweho yadufasha. Hano i Burayi mu bihugu byibumbiye mu bumwe bw'Uburayi, urabona yuko tubibona ko umubirigi, ububirigi ni agahugu gato, ubuholandi ubu dutuyemo na cyangwa se dufate nka Karizamburu ni agahugu gatoya cyane, ariko kabenefisiya mu kwishyira hamwe mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi, bishyira hamwe umuntu wo muri Luxembourg agenda agatura mu Bufaransa akahagura inzu akatura fasiroma nta komplikasiyo zirimo, akabona byoroshye ubwenegihugu bwaho kubera ya liberté de mouvement ibihugu biba byarashyize mu mahame abigenga. Ubwo ni urugero dufashe hano i Burayi, nta kibazo cy'ubutoni Luxembourg ifite kubera ko ekonomi amafaranga araza, amabanki yo muri Luxembourg arakomeye, n'iki l'économie tourne autour de Luxembourg. Ufate Ubudage, Umudage umuntu arava muri Norvège akajya gutura mu Budage uko abishaka, Umudage akajya gutura muri Finland uko abishaka, akajya gutura muri Suède uko abishaka, kubera ko ibyo byose ni nako ufite ubushobozi bwo kugura ubutaka, bwo kwabona ubutaka urabugura ukagura amazu ugashaka y'akazi ukagira gute. Ibyo ni byo East Africa ifite mu mishinga yabyo. Bigiyeho ibi byose twirirwa dupfa ngo ubutaka ngo ni ubw'u Rwanda ni iki, ngo ni ubw'u Rwanda ngo ni ubw'abari, ntacyo byaba bikimaze. Hariho mekanisme nziza zo kurangiza ibi bibazo. Ikibazo dufite ni iki? Ntabwo dufite abayobozi bari seriye, dufite abayobozi b'ibisambo, abategetsi b'ibisambo batitaye ku nyungu z'abaturage babo, birebaho iby'ubuzima n'imibereho by'abaturage ntacyo bibabwiye. Ariko ubundi mekanisme zo kurangiza ibibazo dufite sizibuze, ikibuze ni ubushake bwo kuzubaha. Reka ndangiriza ngaho, ubwo turi kumwe utahanisete.
Urakoze cyane Valentin, reka nongere ngushimire ubusesenguzi bwawe n'umwanya uba watanze kugira ngo uze twifatanye mu kiganiro, hanyuma kuri abo bantu bashobora kudufasha gusesengura kiriya kibazo cy'ubutaka bwa Congo tuzagerageza kureba, kandi nawe ugize ubumenya wenda watubwira waturya kara kugira ngo turebe uko tumutumira. Ibyo byose ntabwo tuzabura abantu bazi iby'ubutaka bwa Congo, barahari benshi cyane, kandi utwumva nawe wakenera kuza kwifatanya natwe ni karibu, tuzamwakira rwose nta kibazo. Kuri ibyo wavugaga bya EAC, nanjye niko mbibona, EAC buriya dushobora kwibyaza umusaruro, abashyizeho iriya proje bari barebye kure, gusa nyine dutoberwa n'abantu b'abanyagitugu bakiri muri kariya karere umunsi bahavuye, wenda ibibazo bizagenda neza, kuko wari utanze urugero nko kuri Union Européenne, nta nubwo ugiye mu kindi gihugu ntabwo ubwenegihugu dufite ni citoyenneté européenne, pasiporo yawe yitwa pasiporo européen. Ni ukuvuga rero ko ntabwo gusa na hariya rero bikunze ukagenda, kandi bari babitangiye ushobora kuva i Burundi ukazagenda ukagera Nairobi witwaje irangamuntu, gusa ni byari ibintu byiza cyane. nizere ko bizagera bikagerwaho ko nangiriye proje ni proje rwose mbona ishobora kugira kamaro ibihugu n'abaturage bo mu karere kose reka rero nongereye nshimire mwese mwarimu dukurikiye nshimire bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma ubwo tuzongera duhure mu kiganiro mu cyumweru gitaha kandi ndabifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira amahirwe masa mu byo mukora byose murakoze